la 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 la. Ilikuwa Jumapili tarehe 9, ama hakika siku ya visita. Nimemisi msela wangu, maskani yetu sisa. Pika baka pale, tukamona pande, tulikuwa masela kama wane. Tumembeleka mazaga zaga kibao, siwezi taja yani alikuwa kibao. Nilipomona kwa mbali, nilifurahi. Alipofika karibu, I started to cry. Nilipomona kwa mbali, nilifurahi. Alipofika karibu, I started to cry. Msela amechoka, msela amekonda. Ana mapele mwili mzima, jama msela anateseka. Kumcheki msela jela, amenipa kweli kesi yake. Naumia kwa uchungu kunalia, watu wanaamini kesi yake. Pia na wapahai, pia na wasabai, pia na wapahai, pia na wasabai. Metoka kumcheki msela jela, amenipa kweli kesi yake. Naumia kwa uchungu kunalia, watu wanaamini kesi yake.
Wanna meet a guest, yeah, but be I know I'm behind.